Peso, Pichi Capachi. As you know,
what money? He lost.
Pesa money, ntaku pa baki na mi. Kwangi nesta money, kama umeshushwa yani. Weni mtu wa majini, mtoto na vitu laini. Nusu nipigwe pini, mefunga shadabo kebini. Sio popular, naficha kabisa na Dracula. Wasilete upishi vigagula, ingoma nakata ni sangula. Oya sangula, sio popular, naficha kabisa na Dracula. Wasilete upishi vigagula, ingoma nakata ni sangula. Oya sangula. Mwakitalema, mwakitalema, mwakitalema. Makitalema, oh makitalema, 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 oh makitalema, nimetia nanga, mlevi wangada, atutumi mpila, shima penkila.
Nisaje kama na uchizima, tomana kila siku na kuprizina. Achana na washamba wenye fitina, wazidi kunipenda chakiosina. Asema mwakitale, wenye pisikale, kisha ziza titi mama soki moko chale. Nipe maidale, shuti za mbale, wana kutamane mecheza machale.
Makitalema, makitalema, makitalema.